Ikufananishe na nani. jivunie kuwa na wewe.
Hakuna kama wewe.
Niende wapi nione uzuri kama huu?
Give me your heart, give me your heart.